Le ramelitam forget sin, daddy pile lips when he's a bala le ram, give a fate and mean, give a fate and mean, he'll beat and the ramelitam forget sin, daddy pile lips when he's a bala le ram, give a fate and mean, give a fate and mean,
ayo. Ekuseni dlala ibhalo ebusweni mangisizwe emoyeni engathi angikho esimweni dolonsa iphepha bese ngidonsa nepeni ngibhala le rhyme ebafit and mean ngikhathela indlala manje ngifuna amasheleni if i-rhyme lumfazi shuthi mina ngumyeni shuthi ngalifaka indandathe emlweni ngizostika nalo kuze kube sekufeni kusukele ebusheni kuze kuyofika ethuneni mina lingithathela ngikhiphe emakhoneni nje osekusele ukuthi kugcwale ephaketheni izostika nalo kuze kube sekufeni
ile beat nale rhyme letha ngifuke ekuseni fuke ekuseni dlala ibhalo ebusweni ngizobhala le rhyme ngibafit and mean
ngibafit and mean
ile beat nale rhyme letha ngifuke ekuseni fuke ekuseni dlala ibhalo ebusweni ngizobhala le rhyme
ngibafit and mean ngibafit and mean Vuke ekuseni xumela ipensi sasentatha khona ukulala kuphumula khona ukuvila kwamathatha nayi 411 fake ekhanda ube nedatha mophaka ngizogxoba iqatha wemuntu omnyama sivukeni thola ukuthi sidalele ndala emhlabeni nashizileni ngoba vele sasemnqamlezweni le ndlala eyenza ukuthi inqathi ihlezi ihlele enqeni kodwa ephakesenawekho amasheleni gcwele amavensi uzulu ubhoyi usikhotheni owagcoba iramethweni kuze ngibe la kwakumveli esitimeleni bathi indaba isethambeni kodwa eyami isemkantsheni Indlala eyenza ngidonsa umshini ngishoneke ethesweni emphathweni uleni uthi angenzeni ngoba usemotweni iyicapha mongibona ngifasteleni emgaqweni sesohlalela ethembeni noma siphelele entambeni ngize ngiphinde ngibuyekuseni
ile beat nale rhyme letha ngifuke ekuseni fuke ekuseni dlala ibhalo ebusweni ngizobhala le rhyme ngibafit and mean ngibafit and mean ile beat nale rhyme letha ngifuke ekuseni Fuke ekuseni dlala ibhalo ebusweni ngizobhala le rhyme ngibafit and mean ngibafit and mean
anginasikhathi sokukhokha umoya ngibhala ngiyaqhubeka phambili ngizoya neminyanga isazovuleka mzali awarisheka mangizolokhu ngibamba ngiyeka musukwarisheka ngiphethe iphepha nepeni i-rhyme i-beat ngizodlimali ngama-hits ngimbona uyadideka engathi intwana seyahlanya bona kumnyama ngithi nokusazokhanya lapha anginawari noma ngivuke ekuseni ngidla ipapeni ngenakhari anokwesikhashana vele kuzohlangana angiseseyona intwana sengindoda nothumfana ngizoqhubeka ngizophusha ngiwa ngivuka ngihumusha ngephepha nepeni ngikhathela indlala manje ngifuna amasheleni
ile beat nale rhyme letha ngivuke ekuseni fuke ekuseni dlala ibhalo ebusweni ngizobhala le rhyme ngibafit and mean ngibafit and mean ile beat nale rhyme letha ngivuke ekuseni fuke ekuseni dlala ibhalo ebusweni ngizobhala le rhyme ngibafit and mean ngibafit and mean